It's the kids, baby.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, many mother, unavyonipeleka ananado. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mi amor, I'm in love.
Nakupenda ni amor, I'm in love.